I do know one of man.
Fammo beke, fammo
da. I do know.
Salam alaikum. God of Jerusalem. Mr. Nun.
Aturoge. 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 Aturoge.
Bitch, kill up.
Aturoge. 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 Aturoge.
Mi mgeni Dar es Salaam, dada naomba nipeleke kinye. Nasikia kuzuri sana ila sijawahi kufika kinye. Na watoto wadogo dogo wote siku hizo wanakwenda kinye. Wanaokalia kigogo gogo wote siku hizo wanakwenda kinye.
Kinyeres, twende Tabata Kinyeres. Kinyeres, nipeleke Tabata Kinyeres. Kinyeres,
as you know,
twende Tabata Kinyeres.
Hey, wait.
Ahimbo sana, leo kumefana. Watoto wakali mko wapi, je kuonekana. Na hindo sana, so siku so mchana. Masela wangu mko wapi, leo no mazana.
Wana una be, tali ni malefu na makubwa kwa mapana. Tuna songa be, wani siku hizi ni vibaya kuonekana.
Mi mgeni Dar es Salaam, dada naomba nipeleke kinye. Nasikia kuzuri sana ila sijawahi kufika kinye. Na watoto wadogo dogo wote siku hizo wanakwenda kinye. Na ukalia kigogo gogo wote siku hizo wanakwenda kinye.
Kinyeres, twende Tabata Kinyeres. Kinyeres, nipeleke Tabata Kinyeres. Kinyeres, twende Tabata Kinyeres.
Aturoge,
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 aturoge.
Utamaliza waganga.
Aturoge.
Atutushiwi na wanga.